Love is a plant of life. When I say I love you, I mean it. Jamu culture.
Ori na ko bweti nkuba, itungo wa kena kuna genda. Muri na katunda ya kuwa. You make my day.
Bomwe nyobanga, chimuri cha rosa, nga chimuri sa love.
When you smile, ebizibu byonna binerabisa.
Since you come away,
obulamu bwali ng'obwalinda kwe. Nkulowooza ng'obudde bw'ensonosi, awakasana wekawoomera bosi. Bwe ninda kiyita ekyosi,
nandikwata mulya mpiki.
Engeri eyo gy'omwennyamu yentawanyiza obwongo bwonna. Obaolyawo nandikwesonyiye,
naye bw'omwennya nfa.
Olinaku gwe kinkuba, ekingobake naku negenda. Bwebyonna Katonda byayakuwa. You make my day. Olinaku gwe kinkuba, ekingobake naku negenda. Bwebyonna Katonda byayakuwa. You make my day. Maso kulaba ebintu bya Mukama birimu nabyo kyekubira.
Kalandira atya obulungi obwali maze ekyalo n'abuwakwe.
Apana laba
bontemagana ng'ekirombe kya zabu. Mulungi atayomba talina tabu.
Ne bweliba kakutiya nga yegudde diyiye kivuliya.
Bwe ndisombera ebimererezi ne tulya.
Ekidede bweru kikute, bambi mwenya omusana gwake.
Labayo obudde buzimedde,
bambi mwenya enjuwe yake. Olinaku gwe kinkuba, ekingobake naku negenda. Mu byonna Katonda byayakuwa. You make my day. Olinaku gwe kinkuba, ekingobake naku negenda. Mu byonna Katonda byayakuwa. You make my day.
Olimulandira okusibuka okwagalira.
Kakuba katumbya katonya mukireyo nga mpomerwa.
Together me and you, we crush the mountains. Where are you?
Yeah. I will follow you. Wejokola nawe follow me. Yeah.
Oli kiswa ekibukamu okwagala.
Akuna ku planet Earth ndayira teri akusinga ku mwenya.
Because when you smile,
you take me a mile. Ontunuza kandi bengalyenga makuja eri ku kyokero.
Guna mutawana ebyo by'omwenya
ogenda kunzita nze. Olinaku gwe kinkuba, ekingobake naku negenda. Olinaku gwe Katonda byayakuwa. You make my day. Olinaku gwe kinkuba, ekingobake naku negenda. Olinaku gwe Katonda byayakuwa. You make my day.
Jambi culture, kiriya picture. Praise be to my King.